ZWAP.com.
Me know you lay, walo sema sitofika popote, ila Mungu akakata. Me know you lay, walo ni dharau, takufa kapuku nimepata wanashanga. Mindo yule kipenzi cha Mungu, makini chafua ndo kwanza nyota inanga. Mindo yule dhahabu kwa majivu, sasa ukijichanganya usijedhani ni mka. Afya tele ninayo, huyo ni Mungu. Do you see my car over my blessings? Do you see my house over my blessings? Do you see my family over my blessings? Afya tele tunayo, over my blessings. Mi ndo yule amesi kwa mimi kana yoyote, nikateseka kwa mita. Mindo yule walo nisahau, na kunita msumbufu nikatengwa na ndugu na jamaa. Mindo yule kipenzi cha Mungu, kila wakiziba njia ninapita na shanga. Mindo yule dhahabu kwa majivu, sasa ukijichanganya sijedhani ni mka. Umeona mashamba, huyo ni Mungu. Umeona mifugo, huyo ni Mungu. Ona biashara zinasonga, jue ni Mungu. Mafanikio yote, huyo ni Mungu. Do you see my car over my blessings? Do you see my house over my blessings? Do you see my family over my blessings? Afya tele tunayo, oh Baba blessings.
Kataa kutiwa hofu na watu. Jambo lolote nisikutishie wewe. Sema level yangu ibadilike. Na ili level yako ibadilike, number one, lazima uwe na imani. Lazima anza kuamini. Acha kusikitika, acha kulia, acha kuhuzunika, acha kukaa chini. Anza kuinuka na kuamini.
Kagari, huyo ni Mungu. Umeona na nyumba, huyo ni Mungu. Ukiona na ringa, jue ni Mungu. Afya tele ninayo, huyo ni Mungu.
Beat killer.
ZWAP.com.